Praise the Lord.
Mayibongwe inkosi.
We are grateful. Grateful for what God is doing.
Siyavuya, siyavuya ngento uThixo ayenzayo. Siyavuya ngento esithe saba namava ngayo eRoma kulempela veki nje. Ngifuna unike umzane wethu igama elitsha. Kodwa ixesha lokupha igama elitsha likafiki. Oko kuza kwenzeka kuphela xa beyisi bekunye nenkosi. Ngoko sonke siya kufumana samkele amagama ethu amatsha. Ngifuna unike umzane wethu eligama lithi nguloyiso sibindi. Ewe ligama elihle elo. Kodwa inyaniso kuthabatha isibindi ukuba ufuna ukweyisa. Isibindi sibalulekile xa ufuna ukweyisa. Aba bangenaso isibindi banokuhlala ekhaya. Kuphela ngabo banesibindi abanokuphuma bahambe eluhambeni. Abazane bethu bathe bahambe eluhambeni ngokuba benesibindi. Kwaye kukhona mhlawumbi isibhalo siphi? Kwakungela xesha xa amawaka angamashumi amathathu kwekumele alwe mva koko amakhulu amathathu ashiyeka. Kwathiwa bonke abangenasibindi kumele baye ekhaya ukuze bangachaphazeleki baze batyhafise abanye. Kwaye bonke ke bamka ngovuyo. Kwashiyeka amawaka angamashumi amabini anethoba gxebe kwagoduka amawaka angamabini angamashumi amabini anethoba lamakhulu asixhenxe. Kwashiyeka amakhulu amathathu. Kwaye kwakwanele ke oko kuThixo. Oh ewe, ndiyavuya ngabazane bethu abathe bahamba. Kwaye ndiyakholwa ukuba banokunqina ukuba bathe babanamava ngeentsuku ezimangalisayo kunye neeyure emhlanganweni. Ngokunjalo siyayibona into uThixo ayenzayo ngovuyo entliziyweni zabantu. Kwaye ukuze sazi ukuba yonke into esiyivileyo, into esinayo apha iyafumaneka kubazane bethu noodade bethu phayana. Kwaye kumele nje sibulele, simbulele uThixo ngokusinika abazalwane abathi babe nesibindi ngenyaniso lokuba banceda abantu bakaThixo eloyisweni. Bendinako ngokungcono ke kunabazalwane, ngokona kuhle ndiye ndabhabha bona baye baqhuba. Njengoba ndiye ndatsho, into eyandihlasela phaa eRoma ibikungabi nako nje abazali noodade baseRoma into abebengenako ngokufaniswa nawo bathetha isiJamani. Ngokuba abathetha isiJamani bangafunda bave yonke into, ngoko ke baxhobile kakuhle. Kube ke kungekho njalo kungafumaneki okuninzi phaa eRoma. Kwaye mzana wam othandekayo, sobabini sinomsebenzi omkhulu. Ngoku okuninzi kudinga uba kwenziwe ngexesha elifutshane ukuze ngokunjalo sijonge sikhathale abazalwana noodade, senze kufumaneke kubo into enokufumaneka kubo bonke nabanye abantu. Kumele sikunike umbuliso obalulekileyo mzalwane, kakhulu kubahlobo bakho. Umhlekazi, sikhule kakhulu ngokubazi. Kuye kwakubi xa kumele sahluke omnye siya ngapha nangapha. Into entle ke le uba uThixo usinike umoya ongcwele, hayi umoya wembutho. Akukho moya wakwahlukahlukano, kodwa ngumoya ongcwele. Kwaye umoya ongcwele ukhokelela kuyo yonke inyaniso. Umoya ongcwele unobulali, unothando, nobele, awulimazi mntu. Kunjalo salungisa, akekho umntu onokwenza oko. Ngabi njalo bazalwane, njengoba sithe saba namava ngako nje uba ilizwi lenkosi liziswa ngendlela lula, liyalungisa, liyaphawula ukuba abazalwana bayikhonzile inkosi iminyaka engamashumi amane bajongana bave okokuqala ukuba kumele izinto zenzwe kakuhle kanjani. Bayamkele loo nto nje ngovuyo, into entlekeleyo. Kodwa amaxesha amanintsi ndithe ndakhula ndamdala ogo abantu bathe bafumana ukuthemba ke malunga nalento ngokunjalo nesibhalo apha esithi ukuba kumele sibancome abazalwana abawenzayo umsebenzi abenza ngolo hlobo phezu kwazonke imeko bebeka ubomi babo emngciphekweni amanye amaxesha kwenzeke phayana kwibhota apho nohlulwayo iyure zibe mbini ayonto elula ke leyo ncwadi yokuqala abasetesaloniki isahluko sesihlanu qolo eshumi nesibini ithi kwaye siyaniyala bazalwane ukuba nibazi abo babubulalekayo phakathi kwenu nabanongamelayo enkosini abanolulekayo ukuze nibabekele phezulu ngothando ngenxa yemisebenzi yabo kwaye nibe seluxolweni phakathi kwenu. Ayikho into elityelweyo kwizibhalo ezingcwele ngenyaniso ayikho kwaye xa sijonge izinto ngale ndlela siqonde ukuba ilizwi likaThixo lixabisekela kanjani kuthi ngoko siyagqithisa nje sinokuzibophelela kubomi bethu nam ngokwam ndingazenzela izinto lula kwaye le nto iyathethwa hayi apha naphaya kodwa kwakhona nakwakhona kwaye ngenyaniso ndithembisa wonke umntu kwakhona nakwakhona kuba oku kuza kwenzeka kwakhona nakhona ndithi ndizawuritayarisha kancinci nje andikatsho uba nini andikabeki xesha kodwa soloko ndithembisa ukuba ndizawuthatha umhlala phantsi kodwa uThixo uza kukhathalela into elungileyo ngexesha elilungileyo. Siyaniyala zintanda kuba nibazi abo babulalekayo phakathi kwenu hayi kuphela oko abo banongamelayo enkosini abanilulekayo babaleleni ngokuthini baphezulu elithandweni ngenxa yemisebenzi yabo nize nibe noxolo phakathi kwenu. Siyavuya ngenyaniso kuThixo xa ndixela ngabazane bethu ngokudibaniselene nohambo andibhekiselanga kancinci kubazane bethu abakwibandla lisesixekweni abakhonzayo apho abangabakhokeli bethu abasongameleyo enkosini abewenzayo umsebenzi ungena unyaka uphuma unyaka kwaye kumele nje ndimbulela uThixo ngeendawo ezahlukeneyo azibekileyo nje kweli qela labantu lincinci sinyaniseke nje iqela elincinci nje labantu apha sinabakhokeli bebandla sinamadoda amakhulu sinabasebenzi bukumkanini bukaThixo sinoodade abafana noFebe abenza okugqwesileyo abanokwenza ukunceda ibandla sinabaguquleli uThixo sinike yonke into nyaniso leyo kweli qela lincinci nje sinabaculi sinabethi bohadi sinabantu abathandazayo yintoni esingenayo uThixo akasinikanga yonke into ngoba balo kumele siqale ukumbulela asinokufumana ingqokelela yabantu kwiqela lamakhulu amathathu okanye amane awulufumani udido njalo lwabantu kukhona ikwayari yebethi hadi khona abaculi kukhona ikwayari ezigqwesileyo nje ngabanyaniso bazalwane xa besakha sasinabazana bethu umzana uTerai wonke umntu owayelapha ngaba uThixo akasilungiseli yonke into ngaba inyaniso ewe yonke into ngawonke amaxesha kwaye apha ekundleni nje yalapha eyadini yonke into ilungisiwe ukuba siqhagamshelene njengoba isitsho iBhayibhile ngoko akumelanga siye umntu ngaphandle ngokunjalo abantu abasebenza ngento zemibane udade uFort ngokunjalo abasebenza ngombane elaqela la umzana uSmith ngokukhethekileyo labo nabanye nawo bahlala nje phayana emva siyanibulela budade nawo bancedayo ukuba bacoce igumbi eli uthixo anisikelele ewe wasedüsseldorf ewe ndithetha wena bekukuhle kakhulu kuye kwandenza ndizive kamnandi xa ndibona ukuba isekile yabantu isebenza kakuhle kanjani abo bazinikelayo umsebenzini kaThixo kwaye siyavuya kakhulu ngaloo nto kumele njengoba kubhaliwe apha siyaniyala bazalwana ukuba nibazi abo babulalekayo phakathi kwenu abo bangenokwenza kanjalo mele bavuye ukuba kwenziwe kwaye nani sele nikhulile ndinokuqonda ukuba iintliziyo zenu zivuya zivutha kanjani kunjani uba ningathandi uba nibe lapha nincede nikwenzile okwenu ngexesha lenu ngoku lityele labanye nangako oko siyavuya enkosini nabo banongamelayo enkosini abo banilulekayo babaleleni ngokuphezulu elithandweni ngenxa yemisebenzi yabo kwaye nibe noxolo phakathi kwenu oko kubaluleke kakhulu ukuba sigcine uxolo ewe sigcine uxolo silufune uxolo yanguThixo angasiniki oko kunjalo kakuhle kakuhle bendifuna ubuyela ngomnye umxolo phaa kwelaa culo i-355 liguqulelwe ngumargaret van brush owabhala amaculo amaninzi aguqulela eminye apha ithi kwisitanza sesithathu nkosi ndigcwalise ngoku ngawe phantsi kwegazi sebenza ngaphakathi kum ukuze ndenze intando yakho phantsi kwegazi elixabisekileyo hayi kuphela ukuba siyakuthetha kodwa ukuze kuphunyeleliswe ngawo umoya ongcwele ukuze sithi thina sikwazi ukulunga silungele ukwenza intando kaThixo silungile yanguThixo angakutyhila kuthi asinike amandla uba senje njalo intando iphayana endaweni yethu Thixo sele ibekile entliziyweni zethu ilizwi umzana uSmith alifundileyo lelinye lamazwi axabisekileyo kum kwiminyaka emininzi phezu kweminyaka engamashumi amathathu sukela ndashumayelayo kwimiqolo yokuqala emithathu amanye amazwi abaluleke kakhulu kuzo zonke izibhalo kutsho umqolo wesine xa uKristu obubomi bethu eyakubonakala ngoku niyakubonakala naye ebuqaqawulini leyona nto ebalulekileyo kubomi bethu bonke yile ukuba uKristu akekho nje sendaweni ethile ebukristwini apho angekhoyo kodwa uKristu ngaphakathi kwethu ithemba lozuko uKristu ezibonakalisa kubomi bethu hayi kuphela ngamazwi kodwa ngabubomi bethu ngaphakathi kwethu nangathi ukuba uKristu unokubonakaliswa kuba ubomi bethu uyakubonakaliswa ngoku nathi siyatyhilwa kunye naye ekuqaqawulini kodwa kubakho njalo ngoku sithini kwaye yazi angomshumayelo womgwebo uThixo akakaniki eso sipho ukuba siyeza ngenye imini siya kuza ngenye imini ngendlela ethile ndiyava ingathi siya kuza ngexesha elile likaThixo ukuba kokubini kuyawuba ekunikelweni kokugqibela ubabalo ekwaziseni komgwebo akuyi kulahleka kusoloko kuyilomeko ukuba phambi koba kwenzeke nantoni ebalulekileyo emhlabeni uThixo wenza isaziso isilumkiso phambi komgwebo kuya kubakho kokubini isaziso somgwebo kuze kunikwe usindiso kodwa apha ukubuza wona mbuzo obalaseleyo ukuba uKristu akatyhilwanga kubo ubomi bethu ngokunathi ngokunjalo asiyi kutyhilwa kunye naye eqaqawulini apho ke kuhleli ukubaluleka kwalo mxholo nje njengoba uThixo atyhilwayo emhlabeni kuKristu ngoku uKristu ufuna ukutyhilwa ngaphakathi kwethu uthi na umzana uBranham kwintshumayelo yakhe uKristu umthanjiswa thina abathanjiswa yena ungumesiya thina singomesiyana basingayibeka ke ngolo hlobo le nto ingaphezu kwemfundiso ingaphezu kokudityaniswa nje kwamazwi ngamava kunye noThixo amava ngummangaliso kunye noThixo nako oku kuya kuthobela xebe kuya kukhula kodwa kumele kuqale kube khona isiqalo esithube nesithile uKristu ebonakaliswa kubo ubomi bethu uyazi sukela uba nomnqophiso omtsha ngesilungu nangesigriki bekunzima kunjani ukuthetha intetho nje eqondakalayo kwezinye iilwimi abantu abanintsi bayiqaphela le nto xa beguqulela ngokwabo kunzima kakhulu ingcinga ke elula apha ilula ukuba uKristu utyhilwe kubo ubomi bethu nathi ngokunjalo siya kutyhilwa kunye naye eqaqawulini oko ndakunqwenela oko sukela ndaba likholwa andazi kakuhle andazi noba umzana uReinhold Ealing okanye umzana uBob kodwa ungakhumbula kwisikolo saseJoseph mhlawumbi ngo-1954 mhlawumbi ngo-1954 xa ndaqala uthetha ngakho eli lizwi lithe labaluleka kakhulu kwaye ndiyathemba ukuba akhange libaluleke nje kuphela kuthi kodwa siya kuba namava ngalo sisonke ngubani onofuna uKristu hayi ukholo lokuzenzisa lokuziqwebela andithethi loo nto nditsho imvelo kaYesu Kristu ubomi obungcwele babukuKristu sivile ngegazi kwaye ndiyazi ukuba imnandanga ngamanye amaxesha xa omnye ethetha ngakho kodwa kulapho uxolelaniso lwethu luhleli khona ngegazi lemvana kwaye siyazi ubomi bungcwele siye sikhululwe ngabo bonke sikhululwe njengabonke abakhulule ngegazi lemvana Paulus uthi kususela ngoku ayisendima ophilayo kodwa uKristu uphila ngaphakathi kwam noba siyaphila siphilele inkosi noba siyafa singabe nkosi basifa singena nkosi fa singena nkosi xa sisiphila kunye naye siyakufa sinaye kunjalo ke namhlanje yanguthixo angasincedi basife noKristu ukuze sinike intetho yesingcwabo ngale ndlela kuba kubhaliwe ukuba ndibethelelwe kunye noKristu afa kunye naye ndangcwatywa kunye naye ndavuka kunye naye kubomi obutsha yanguthixo angakwenza okokuthi ngobabalo lwakhe leliphi ilizwi olifunileyo umzana uSchmidt o ibileli belingekho elinye o ewe apha le ngcinga ndiyazi nonke niyakholwa kubunye bukathixo kwayinjalo suke ephakadeni yephakadeni kodwa jonga kwaye ndicela ufunde imiqolo emibini apha kwesi sahluko kwabasekolose isahluko sesithathu mna sathanda basifunde umqolo oqala nowesibini neshume nesixhenxe. Nyamekelani izinto zaphezulu zingabi zezasemhlabeni. Xolweni, benifuna ufunda yokuqala. Ukuba ngoko navuswa kunye noKristu, funani izinto zaphezulu. Apho akhona uKristu ehleli ngasekunene kukaThixo. Ndiyavuya kakhulu kuThixo ngazo izibhalo ezingcwele. Ndivuya kakhulu kuThixo ngalo lonke ilizwe elibhalwe kuzo. Hlala ngasekunene kwam, ndide ndizenze iintshaba zakho, isihlalo senyawo zakho. Yonke into kumele uba izalisekile uba ufuna uyifunda kwabasefilipi ngoko wahlala ngasekunene kobukhosi bukaThixo. Nyukela phezu kwawo wonke amazulu kuze azalisekise yonke into. Yayintoni na? UKristu usengasekunene kobuqaqawuli bukaThixo. Akakathabathi itrone phakathi naphakathi ukuze alawule njengokumkani. Usengumlamleli, usengumthetheleli, ngoko ke ungasekunene. Kubani owazi umqolo phaka umnqophisi omdalo apho kubhalwe hlala ngasekunene kwam? Lufundo lweBhayibhile ngokuhlwa nje, kubani okwaziyo uxolo?
Yes, how wonderful.
Obulumko ndasoloko ndabunikwa. Ewe, kumangalisa kunjani ukuba singathetha malunga nezinto ezibalulekileyo kwaye ngokunjalo kanye oko, kanye oko. Ewe mhlekazi, windumiso isahluko sekhulu elineshumi. Jonga, lonke ilizwi lesibhalo kumele ukuba ndizaliseke. Indumiso isahluko sekhulu elineshumi, umqolo wokuqala. Inkosi yathi, yathi enkosini yam, qaphela, inye inkosi ngonobumba abakhulu, inye ngonobumba abancinci. Uyawubona umahluko? Ngokutsha uba omnye nguyawe, omnye nguyashuwa. Inkosi yathi enkosini yam, kumnqophisi omdala yayiyinkosi, kumnqophisi omtsha yayiyinkosi yam, Thixo wam. Nangumahluko, ubudlelwane bobuntu bambiselwa hlala ngasekunene kwam. Ndide ndizenze iintshaba zakho, ndide ndizenze xolo, ndide ndizenze iintshaba zakho isihlalo senyawo zakho. Ide ithi iintshaba zenza isihlalo senyawo. Ukuba iintshaba ukutsho ke kuba inkosi ibeka iinyawo zakhe phezu kwayo yonke le nto. Zenza isihlalo senyawo, ubeka inyawo phezu kwabo, ulawula kuyo yonke into kude kube sephakadini. Akukho kubaleka, ayikho kubaleka nje isihlalo senyawo, kodwa ziphantsi kweenyawo zakhe. Inkosi ithi, inkosi iza kumnyathela uSathane phantsi kweenyawo zethu. Yayisazi kakuhle uba wayesithini. Ngokukhawuleza masikhe siye kweli lizwi, Incwadi yokuqala abaseKorinte isahluko seshumi nesihlanu elithetha malunga nalo mxholo omnye. Ithi apha, Incwadi yokuqala abaseKorinte isahluko seshumi nesihlanu umqolo wamashumi amabini anane, kwandule ke ukubakho isiphelo kathe wabunikela ubukumkani kuye uThixo uyise. Xa athe wabubhangisa bonke ubulawule nalo lonke igunya
namandla kuba umelwe yena ukuthi alawule ade azibeke phansi kwenyawo zakhe zonke intshaba.
But notice that he must even reign as king. All this will only happen at the very
ngabe yakubona ukuqhagamshelana apha nendumiso sahluko seshumene khulu umqolo wokuqala ade azibeke zonke intshaba phansi kwenyawo phansi kwesibe zisihlalo senyawo zakhe konke oku kuyakwenzeka kuphele ekupheleni kwebukumkani bemillennium ukutsho ithi apha mhlambi sifuna umqolo wamashumi amabini anesibini nomqolo wamashumi amabini anesithathu kunjalo ukuze sicacelwe kugo oku kuba nje ukuba kuye uAdam bafa bonke ngokunjalo nakuye uKristu bayakudliswa ubomi bonke elo ke kulwakhe uluhlu inhlahlela inguKristu kamva abakaKristu ekufikeni kwakhe. Kwanduleke ukubakho isiphelo xa athe wabunikela ubukumkani kuye uThixo uyise xa athe wabubhangisa bonke ubulawule nalonke igunya namandla kuba umelwe yena kukuthi alawule athi azibeke phantsi kweenyawo zakhe zonke intshaba. Olokhu kugqibela utshabo luya kubhangiswa kukufa kwaye sazi kakuhle ukuba ukufa kuya kusebenza ngamanani amaninzi ekupheleni kweminyaka eliwaka ngokuba usathane uzawukhululwa aphume aye emhlabeni hlanise bonke abantu ngunge phayana indawo yabangcwele umlilo uwe uvele ezulwini phakusitshilelo sisahluko samashumi amabini malunga nomqolo weshumi siqhubeke sifunda apha kuba izinto zonke wazithobela phantsi kweenyawo zakhe ngexa athi izinto zonke zithotyiwe kuyabonakala ukuba akabalwa lowo wazithobela phantsi kwakhe zonke izinto xa ke zithe zathotyelwa phantsi kwakhe zonke izinto uyakwandula nonyana ngokwakhe athotyelwe phantsi kwalowo wazithobela phantsi kwakhe zonke izinto ukuze uThixo abe zizinto zonke kubo bonke ilizwe elimangalisayo kwa uyabona uba ithini apha emva uba uThixo ephumelelise intlahlela ingcwele yawulawula noKristu unyana uya kuthoba kuyise uThixo abe kuko konke kubo bonke ngoku uzawuba nguThixo kubo bonke njengoba kwakunjalo ephakadeni kuyawuba njalo ephakadeni abantu abayiqondile into akwabo besinokuyicacisa kubo iqonde bayintoni isithilelo sikaThixo ngokoluntu uThixo shiyekayo ngokwethilwe ngokobume bonyana ngokumntu enguThixo kwepesenti ezilikhulu ngokomoya pesenti ezilikhulu engumntu intlahlela engcwele eluntwini ukuze enze abantwana bakaThixo enze abantwana babantu babe ngabantwana bakaThixo into yaphakade ke leyo hayi exeshana andinoyivelisa ngamazwi andikholwa ukuba kukhona umntu ongayibala loo nto kodwa engqondweni yam nasemehlweni igqitha ngokucacileyo njengoba uThixo ezitshilile ngokokubonakala enguyawe wahlulwa buqaqawulini bekuko wazityila ngolo hlobo ke nalapha emhlabeni kuYesu Kristu uThixo ayisezulwini uThixo ayikuKristu uThixo ungumoya uThixo ukho kwiindawo zonke wenza esi siqalo sitsha kuKristu ndiyavuya kuko oku ngoba ndiyinxalenye yale mvelo intsha ingcwele kuba umntu kuKristu usesidalwa esitsha izinto ezindala zidlule. Sekunjalo ndiyaqhubeka ndifunde ke incwadi yokuqala waseKorinte isahluko seshumi nesihlanu. Qale kumqolo wamashumi amahlanu nesine ukuze sizovala. Xa ke okukonakalayo kuthe kwambatha ukungonakali. Noko kufayo kuthe kwambatha ukungafi. Liyakwandula ukwenzeka izwi ilizwi elibhaliweyo lokuthi ukufa kufincelwe eloyisweni. Luphi na kufa ulwamvila lwakho. Luphi na hadesi uloyiso lwakho. Ulwamvila lokufa sisono. Amandla esono ngumthetho. Makubulelwe ke kuThixo osinikayo uloyiso olo. Ngayo inkosi yethu uYesu Kristu. Ngoko ke bazali bam abazintanda. Qinani ningabi nakushukuma. Nihlale niphuphuma umsebenzi wenkosi. Nisazi nje ukuba ukubulaleka kwenu akulambathi enkosini. Amen. Siyakwazi oko. Umsebenzi awulambathi. Injalo ke nembewu enhle elilizwi likaThixo. Abanye enye imbewu iwele xa kwendlela, enye iwela phakathi kwameva. Khona okunokwenzeka okune apha imbewu iwela khona. Kodwa okunjalo khona iintliziyo ezilungisiweyo apho imbewu iyawela khona. Emva koko kuvele isiqhamo eluzukweni lukaThixo. Yanga yena inkosi. Uthe wenza izinto ezinkulu esenzela thina. Angasenza sivuye kakhulu, sithembe kakhulu. Size sifune kakhulu ukukhonza inkosi. Sibe nokukhuthala ngomoya ukuze senze oko sinakukwenza phamba ibuye inkosi. Ngoba kubhaliwe kuba sebenzani ngokusesemini. Ba ubusuku buyeza apho kungekho mntu uya kusebenza. Bhalwe culo uyacula uba mandihambe na ndingaphethanga nto. Mandime na phambi koYesu ndilolu hlobo. Sukela ndashumayelayo apha erufini. Oko ndicinga. Kumele ndibhale phana kwisipili sangasemva kwakhona uba sixolelanise kunye noThixo kuze abantu bazi ukuze bafuna ukucinga ngaloo nto ngendlela ethile. Anguthixo angasikela sonke. Masibulele inkosi sisonke. Ngabo bazane bethu noodada baseRoma nakuyo yonke indawo. Mzana uRusi, uThixo akusikelele. UThixo asikelele sonke. Amen. Masimeni, sibulele nenkosini. Ufanelwe. Ufanelwe Nkosi kwamkela udumo tumo nozuko ibeko wenu ufanelwe Nkosi. Inyaniso yamba ikuzukuzuko hallelujah zukuzuko hallelujah inyaniso yambela Thixo uSomandla mdali wezulu nomhlaba othe wabangubawo wethu ngaye uYesu Kristu inkosi yethu. Siyakubulela, siyakudumisa, siyazibona izithembiso zakho kwaye sizibona zizalisekile. Sibona into ethetha yona into yokuzityhila kwakho kuYesu Kristu inkosi yethu. Siyakubulela ngako oku kwaye siyakucela ukuba usenzele inceba nentambiso enjalo enamandla yomoya wakho engcwele. namazwi esichilelo namandla ukuba uzise abantu bakho kulo lonke ihlabathi. Thandazela iblog umntu waseRussia, qhubeke nakuzo zonke ezinye izizwe. Nkosi, sicela into enye ukuba umchasi umKristu ngiyalukuhle nanye into, kodwa wena ubize baphuma bangabakho phambi koba liphele ixesha uze uvalwe icango. Nkosi ethandekayo, posile wakho uYohane wathi siyazi ukuba ihlabathi lonke lihleli kongendawo kwaye kunjalo lahlekisiwe, Thixo wam. Mhlawumbi omncinane vakala phantse kungaqondeki kasithi njengoko wathethayo kuthi ukuba uzityhilile kuthi Nkosi ethembekileyo, kwaye ngokunjalo kuyinyaniso asinokukhanyela. Iintliziyo zethu ziyavutha ngokuba uthethile nathi, waze wavula ukuqonda kwethu qonda isibhalo. Sikela ukunjalo bazane bethu belwimi leSlavic, o Thixo, basikelele Roma, sikele kuyo yonke indawo, Thixo, kwaye nakule ndawo yangaungamisa umzekelo usenze ibandla elinjengebandla langaphambili, senze umzekelo apha kule ndawo. Susa yonke into enobuntu, into enobutyholi isuke kuthi, uze ushiye okungcwele kutyhiliwe ngoobabani. Yangangaqinisekiswa ukuba uKristu angatyhilwa kubo ubomi bethu, ukuze nathi ngokunjalo sityhilwe kunye naye ebuqaqawulini. Siyabulela kuwe Thixo Somandla, umbulelo okhethekileyo ngabazane bam abathandekayo abalungiselayo ngokuthembekileyo kule ndawo, kakhulu umzana uRusi nabo bonke abazalwane basikelele. Sikela umzana uKhupuka, sikela abaguquleli, sikela abazane bethu abathandekayo nokuba ngubani ofaka isandla sakhe emsebenzini. Sikela izandla zabo, imilebe yabo, iintliziyo zabo, ubomi babo bonke. Yanga kungakhona ubunye njengoNkosi Thixo thembekileyo, yanga ubuso bakho bungakhanya phezu kwethu, kuze uxolo lwakho olungaphezu kwa konke ukuqonda kwabantu, yanga kungalawula kuthi kusigcine egameni likaYesu Kristu iNkosi yethu. Amen.